This is an MUT Radio podcast.
Aso unumngane stress. Today, we have an interview with a multi-talented rapper, actor, model, entrepreneur, as a co-founder of MGZ, / Moonlight Record, we content creator, producer, songwriter, promoter, and event organizer. He has worked with the likes of Makongo, Sbopo, and Lyman RSA, just to name the few. He was on Umkoka, and he is a father of two cute boys. I'm talking about Specific KG Mgozi, well known as MGZ or Mr. Moonlight. Sikwamkeluke MET Top 30. How are you doing, brother?
Awe, how is it bong?
Lalela mina ngimnandi. Asina stress. Stress yone into esingenayo ke la.
Asingeyo stress namhlanje Saturday bese osiqale ngibengele nje abantu abasemakhaya. Bafethu igama lami specifically because all away from e Adams Mission endaweni yasezwelisha. Abanye bathi asike emngceleni wasefolweni ke yabo.
Yeah.
Mina ngithi Gwase Adam sizwelisha because angihlale following yabo.
All right, sithi subabingelelile abantu introducer. Asase siqhubeka nayo leyo ukuthi introducer, tell us who is Mr. Moonlight. Ubani Moonlight kahle kahle? Uphuma phi, ithini into yakhe? And wenzani nasempilweni?
Hey, mina ukuthi ngizinto eziningi empilweni yabo njengamanje.
Yeah.
Ngenza izinto eziningi, so othi nje ngiqale la. So mina ngispana bethu akuke span sami nje bese engisiphushayo empilweni yami ukuze ngibe stable. Ngenza ispani ethiwa fitment,
kodwa abantu abazi ukuthi yini fitment.
Nama I'm lost.
Yeah, so mina ngenza ale fitment especially emotweni, so abantu abazi ukuthi kahle kahle eThekwini umuntu wenza imoto nje suke zinto empuka nje yimini. Abantu abazi ukuthi
Mike
who the true styler. True styler.
Usho ukudesign imoto,
graphics, everything.
Oh wow. So,
everything. If I'm talking about the car, I'm talking about everything on the car. I can do anything.
Okay.
Yeah. So ecaleni futhi ngiphosha umusic. So umusic futhi ngiphosha part time yabo, akuyona it full time.
Mm-hmm.
So umusic ngiqala ukwenza ngo 2011 yabo. Sewudala. So akwafika isikhathi le ukuthi khona impilo iyashintsha, ngawuyeka umculo, but ngabona ukuthi yazi ukuthini, leto ngoba besangiyithanda.
Yeah.
Ize ngaqhubeka nokuthiwa ngiyasebenza beceleni.
Mm-hmm.
So ngadecide ukuthi ukuthini ngoba sengikwazi ukuthi sengiyinto zami, kodwa ngiqale ngicongelela istudio sami kuthiwa iMoonlight Records. Ingasiqala ngo-2018.
Okay.
Ila khona engakwazi ukuthi ngibuyele egameni sengizazi ukuthi.
Mm.
So azange bese ngibuyele nje egameni ngoba ngisihlampi so afuna ukuphumelela ngenkani noma ngizoforce ngenza umculo ngothi angiwenza ngothando yabo.
Yeah.
So angiforce into engiyenza ngiyiforce. So ukuthi umuntu uyothanda noma awuthandi ngeke ngumforce umuntu ukuthi angizande ngenkani yabo.
Exactly.
Ekuleyo ndoda nje engafuna ukuthandwa ngenkani, uma ngithandi nje kusho ngishakazele.
Lalela ke mina ngiyakuzwa yabo yonke into oyishoyo nje ngiyayizwa. And you mentioned ukuthi yena uwenza ilokhu njani imoto, uya designer all that, yonke nje leyo nto nama sound yonke into leyo. So now I am curious ukuthi okay, leli gama leli la Mr. Moonlight livelaphi? Noma uMG MGZ uvelaphi? Wasitshele kabanzi ukuthi leli lamagama lawa aqhama kanjani.
Osi nje kubekela yabo is the some artist asuke ufuna ama stage name yabo. So
yeah,
mina ngabe ngabona ukuthi i stage name sami ave ngithathe esami isibongo.
Yes,
this card.
Oh,
this usuke esibongweni sami because mina ngumgozi. So lo wa MG this ukhona lapha kumgozi.
So okay,
ngabe ngathi mina MGZ akabe ukuthi kwamnani ngabe ngathi ukuthini. Imina ke futhi u Mr. Moonlight because imini umuntu ophethe Moonlight Records yabo lo.
Isho.
Ngicela lapho ke lo nto. Kusukela isala yigama kodwa bangalazi. Bake balibona mhlawumbe akuma social media efike post bathi imbuze enqoma yo Dennis.
Mina ngitshela ukuthi phela wonke umuntu uneyibongelo zakhe. Oh,
usenqonywa abanye abantu.
By the way, uyanquma ngempela ku music, uyanquma.
Asikhasele ekuthenda bese noma kuthiwa happy journey sina siyagibela noma kuthiwa yebo semokumcoli yabo. So,
yeah.
That's why ngithi mina akimbuze inqoma because angifunanga uyilimitha ngokumculo.
Mhm.
Mina ngenza wonke ushuni bese. Ilo maskandi, hip hop, trap soul, R&B.
Yeah.
So, igqomo ke into engenze manje nje. So, abengalenzi igqomo but amajita ngoba ayethe bese una le voice emnandi ukuthi ungasiphonisa egqomeni. So, ngathi mina awuthi ngidambe ngoba yaphuma umsangano.
By the way, umsangano igama lengoma. Okay. All right, asithathe sibuyele emuva kancane. You mentioned ukuthi umusic uqale ngo 2011.
Yes, I was still in primary.
Exactly. So abazali banalento yabo, you know, ukuthi no, you know, ukwazi kwenza music, ufuna ukwenza lokhu, wenze lokhu, wenze lokhu, wenze lokhu. So I just want to know from you ukuthi yena, how was your family when you start doing music? Ngaleso sikhathi and namanje babe abantu abanjani?
Indaba ezimbi nje ukuthi umuntu owengifake kumculo ukuthi ngothandi time yabo esiwaliseke emhlabeni.
Oh, I'm so sorry.
I time awadelela kakhulu uMaskandi yabo. So manje njalo if ivuke ekhala umuntu njalo bese ubele alukuthi uMaskandi. UMaskandi ngithatha time manje azomculo manje ngeke uzongihlule. Kho lento abayibhala noma ngayibhala. Wena uyithanda impahla abayibhalayo, nami ngizwe ngiyibhaleke ingoma. Wena ngeke uhlule ulalela ingane yakhe egcekeni. Kanti iwallet ngala liphiwe vele igagu iwallet.
Oh wow.
Iwallet lamba esuke eMkhomazi, so eMkhomazi ingoma iyaziyo. So wazi ukuthi umuntu osuka eSouth Coast imose manje eSouth Coast but talented kakhulu, so mina ngiyabahlonipha.
Mhm.
Ngiyabahlonipha. Kodwa manje mina futhi ngibalansisile cause i-timer elase elase enkandla. Kuthi North, iwallet iSouth.
Oh yeah.
Emela just imagine.
In between. Yila.
In between. So, I already bethu, I think support kakhulu aku music kwami, yabo. Uyena nje umuntu engakuthenda nga even manje.
Yeah.
Because i studio bese enginaso, sike egcikeni ekhaya.
Oh wow.
Iloko nje mesi sina itulo zethu, yabo le studio lehlabe efence abantu bese bebona ehlabe endaweni egep eThekwini, egep my friends, no. Isound imnandi owazi ukuthi sukisuke lokushi.
By the way, uma ngibuka ama socials, I think it's on the studio leso khuluma ngaso lesi selection, but it look fancy.
Angeke sikujenele ukuthi bese kumuntu o creative.
Mhm.
Into yami ibukeke indlela engiyithanda.
Yeah, yeah.
Ngeke ngikwazi ukwenza imoto mase angeke sithenga. Mase ngikhole ukuse studio sami. So that's why
exactly
the moonlight bekube blue.
All right, singene ngengoma yakho ethi Stress. Tell us more about the song and who you featured kule ngoma leyo.
Stress osi change kahle kahle ukuthi stress isuka kanjani yabo.
Yeah.
Mina every year if kuzoba i birthday yami ngi release ingoma before.
Oh.
Bese birthday yami iba emhla 24 July, so ngikhipha emhla 23 every year ngiba nesingini every year.
Okay.
No, so I can't be with ingoma mhlambe vele mhlambe ngayiphupha nje. No. Ingoma ukuthi ndalo ngonyaka ngebirthday yami ngo dropping ngoma.
Mm.
It must because even Mr. Moonlight. So mina ngakwenzi lokho mina I confess how much ukuthi say lawe jabulisa la into yakhe isifani sakho. So bese yami birthday mina ngibungaza nge stress lonyaka.
Shuthi you were going through a lot.
Yeah, I was going through a lot after the online. So kunengidlule kona lonyaka. So manje leya ngoma nje ethi akuna stress the day look cash.
Yeah.
Wo lo magama wo so stress no cash ihlangana.
Well, ungabi na cash kuyakwenza stress.
Okay. Mina ngakho ngithi akuna stress abe so spend lo cash ongekho wena lo ngekho.
Vele ku that's why I've been saying go away like you coyon.
Are you coyon? Yeah.
So,
low flow save it, man. When you save, I've come with it, man. Cash, if you want money, you said now, if you need to pay.
Yeah.
Most of them are stressing for all of the cash. So, that's why I'm going to my Kong. Ngoma le iyadi.
Yeah, zongthole yadini. Yeah,
when second ball ngoma, I think it was big for 2018.
Yeah, 2018, 2019 lapho
nje. 2018 long avula ngoya studio naye ila khona upload pa ngawe.
Oh wow.
So, sisibanela khona majita from Igala. So, ngise kulonyaka angimbuyise kubantu because abamazi ngegqomo kakhulu. So, mina ngathi ngitsini. I guess they tell me something like hip hop is over. I never felt man. The anything guy, let's see for man.
Yeah.
Nah, the hip hop that I send the band.
Yeah.
Una lea voice us when we are going to them dang. If them dang we hook here, so I am busy around jalo. So umuntu oil producer lea ngoma kahle kahle. Uleyman RSA. Abantu abaningi mhlawumbe uleyman abamazi yabo so awusanga sekhaya isanda bika igameni so udala naye iphusha so inayo iya producer iyacula so ngabe ngathi mina ngoba lo uyacula nalo uyacula lo uya producer nami ngiyakwazi uproducer ngase mina ngi producer nge design anga stress the location
issue
mase kuba mnandi yabo
yeah okay nice one okay, now we're going straight to ingoma le othanda kuyenza umsangano ukuthi wawuqala na ukwenza igqomo in your life like abantu bakutshela ukuthi okay wozo enza igqomo enza igqomo kwamanye kwaphuma umsangano. Tell us more about umsangano and who you featured kumsangano.
Abantu nje othi angibatshele namhlanje because umsangano uphushwe yithina kakhulu yabo
yena
anopho so upho lo okuyingoma yakhe lo nsuke mhlawumbe abantu besibona mhlawumbe kuma video nje umsangano isikhathi esiningi.
Yeah.
Uyena umuntu ocula igqomo emoonlight. So ivoice yakhe imnandi ukuthi ibroad ngeyami. So if us blender besikanjiyana besikwavela kwaphuma into. Lamfu lando siyangithusa because abantu abazi ukuthi yangoma sayenza nini. Yazi.
Yo.
So angimatsheni noma mhlawumbe kuve ngibayele.
Batsheni sifuna ukwazi konke but umsangano.
So umsangano ingoma isiyenze last year ngo December it was before Christmas mina but ivesi lami ngalifaka after Christmas it was 26 December last year.
Okay,
ngifaka ivesi lami so kwaduma kakhulu izulu lo Christmas I think abantu bayakhumbula. So umuntu ahlalela ekhaya ngathi mathita ahlalela ekhaya Foscon studio asindawo na ukudla kukhona chithiwe ukhisimosi
yeah
aves record something fresh
koma nophuma umsangano
eso ucabanga into esingayihlelanga ukuthi siyenze igqomo mina ngilenze and it was my first time or my second time mina ngibele igqomo but lo ad buzz lo ngawashaya lapha ha efisa ukuhlanyisa abantu.
Yo, and I'm sangana impela sanganisa.
Ya sanganisa.
Ayo.
So leya ngoma nje ubona lapha ukuthi abantu if abayibheka ibhala ukuthi ipho X Demon Lights X Chronic Music X 21 SA. So upho yakhe ingoma. Then mase ukuthi i Demon Lights i group engayiforma mina ngo 2018 abantu aba lokho angishongo mhlawumbe.
Yeah.
Kona i group engikuyona mina kuthiwa i Demon Lights.
Lo
group yaqalwa yimina solo.
Ngathi
mina azithini icela mhlawumbe if ufuna ukuba nabanye abantu khona igama engalisebenzi ku company.
Yeah.
Angifuni ukuba nabanye abantu ayezo u MGZ
ezomunye
umuntu. Ngathi it abole gabe mnandi kanje u Demon Light kanti khona umuntu okade ngawuqala nawo umculo kuthiwa u Adenda. Sawuqala naye kudala kumculo sawuqala zona izo ikhazi u 2011 sina dala esibambile igame sabhala ngepen nephepha uthi uyafika e studio usoneswe imvula futhi akase ngisho bese ama lyrics cabanga if us get tells
yo
so uAdenda ngisibaye naye afole leso sikhathi ngase ngabona ukuthi ako 2018 mina ukuze mhlawumbe ngithole umuntu okwazi ukucula okwazi ukurepa ngathatha umuntu okwazi ukucula kwami na ngirepa sublend ngoba lo okwazi ukucula uzongisiza for amahook mina okwazi ukurepa ngishaya amavili.
Oh yeah.
So ngayibona into ukuthi yazi la ngiyawina nawe uyawina akubenefisi mina kuphela naye useyabenefisa ngase mina ukuthini asiya ke ukuthi asibe solo asibe I demon like soul yabo ngathi mina ngoba wena awu attend and nami ngikuthi uye mjesus I very formation group I demon like soul because very conica
oh yeah
sibe ligama le masi sibusha I group sibe ba ithuki yona so sayiqala lo group naye ngo 2018 kwaqhamo umjita wase wala khona emlazi abanga from emlazi uyefulweni wawayizwa blonde ithalente semlazi sulazi lefulweni uyofuna usizo
yo
lomculo cause uyawuthanda emlazi futhi anganoma into lezinye mhlambi support angazi
yabo
mhlambi akulesa sikhathi esebo 2018 2019 bengayi mhlambi support bingakanani so mina ngamthatha ke umjita kuthiwa uhomkid lo homekid ke sibo utrina ke I demon light ke manje simile kanjalo so amajita acula and aculiswa kwamachiri nayo ufungu yabona I cherry efike moonlight records iyazi ukuthi kwana bafana abaculayo isikolo and if ungenzi kahle labafana bazokubhitha
isu alright usiphe uline noma oyithu noma woda from ingoma ilokunjana umsangano
bese ale verse ukuthi abantu bathi nino kuba no ngathini hey akhona umqondo ucashile obhende la verse yabo
yeah
if ukhulele elokushini uzoliza yabo
yeah
lesi kodwa abanye abantu basengidisa ubesu ubelo I'm not dissing ubelo lapha abanicabangeze kahle please
kodwa
manje first time nge live angikhuluma ngale ngoma le umsangano
okay
ivesi lami cishe aleso sinkinga mhlawumbe kwezinye because angazi because abantu bayathanda ukuthi balokethi uzulu bawutheni
ya
abona ngithi mina ungangitsheni ngalo benalo bathi ubelo kanagalo yazi ukuthi angisho ukuthi ubelo kanagalo imawonuzweni ungangitsheni ngalo benalo bathi ubelo kanagalo
bathi ubelo akanagalo well
angisibube group
yeah
belo no belo enkalo ekhumbula lo nje
yes
so mina ngathatha at the same tune abasebenzisa ngathi mina ngizoshaya the punchline
oh yeah
the punchline abantu be understand ukuthi mina ngishaya punchline ecashile lilulo because sinesikolele bayabazobele enkalo yabo mina ngisubelo akanagalo shothi asebehlukene kodwa futhi baphinde bazwana akisho ukuthi baxabene lo
yeah
iqondo wegqomo because nosebenzise amagama alula abantu bazi
ba understand yeah
so mase ngithi bamqede nya du 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 sengifuna umunye oshisa bhe iwona umsangana ozobe ngivale lapho
ayi vele sivale la ngempela please tell us more about your about Moonlight record
Moonlight records namhlanje nje le studio nje osifungibona ngifike nosiphahle this is my producer
oh yeah all right
so u producer bese ngathini esisebenze naye from kudala ngabo labo 2011 bevese nasesiwenza umusic nabo sipha so ayonto yamanje ayonto eqala izolo kuthina so siya understand umusic ukuthi udinga imali so elimungenayo imali akwazi uphumelela so thina ithalente lethu lona izovulela iminyango so that's why mina ngiphesa ama dance yembe face ke kuqambela manje
yeah
Moonlight records khona ama dance yembe wodwa mina ngikhuluma ukuthi khona igqom khona ikwaito khona ihip hop khona R&B khona itrap soul Kono shuni
kamaskandi
ushuni hayi kamaskandi khona ushuni emoonlight abantu abazi lo ushuni emoonlight hayi kamaskandi
ushuni emoonlight mina ngiyakuzwa all right since umusic waqala umncane uyasho ukuthi yena ubaba uyena umuntu wa introducer ku music even though noma wakho umuntu vela ohlabelile oculayo
uphiwe isayonde siyana
exactly so I just want to know from you ukuthi yena who was your idol usakhula noma who's your idol right now yeah
hey ifisi iwanzima lo mbuzo wakho yazi
well kungenza babe baningi
ukuthi baningi ndithi mina bese umculo
just name the few
hey angilayo umculo hodwa inkinga so abantu bevuka thoma ngishama amagama abantu abahlekisa kanje so wena nawo lo muntu
So just say it.
So abantu abamaskandi mina ngikhule bese abasonga majaza akubonisa so much aza.
Yeah, yeah.
No bazomnyama since kulele mina uphuze chemistry uba uphuze chemistry ongasekhaya emkhomazi. So iwona umculo esikhule siwulalela
umaskandi. Imi wait manje olalela umaskandi.
Manje ngiyolalela umaskandi.
But you don't look like a person who olalela umaskandi.
Abantu bezobavela ubona amathathu babona izinto enjanjani. Mina ngibuya kanjani? It's about mina ngithanda ini.
Okay, yeah, continue.
Umaskandi sikhule ngawo. Ngesitshintshe sesibadala kangawo.
Yeah.
Umaskandi asawuthandi, no. Abantu bayafika sina omgqomeni nomjengisini babuthandi. Babevele ebe kuyibhek ngisakhumbula kudala.
Yeah.
Like le nto eyenzeka manje umaskandi. Kade yenzeka kudala. Mhm. Ngathi usiqale manje. So abantu bathinta ukuthi ubaba sina ngazwani nobaba sengathi bayaxabana. Ama-artists ayaxabana.
Yeah.
Ama-artists ayazwana. Lesiyenziwa entertain abantu isikhathi esiningi ukuthi bafise akhulumani ngathi akhulumani ngathi insizwe ngifikile la.
Yeah, okay. You just mentioned ukuthi ama idol akho
abantu ngakutshela nje ukuthi ngilalela kakhulu nje ubaphuza ikhemisi. Ngase ngathi sengiqala ukukhula la sengithanda i-rap nginalalela kakhulu u-Eminem Orkani. So
okay,
angithanda kodwa urapper ngesiNgisi. Yazi ngobani?
Yeah,
ngabuka la ngiphuma khona.
Oh, ufuna bayi understand into zokuyisho.
Cause manje ngizowasebenzisa la magama. Mase bathini ngasekhaya bathi lo uzenzini iga. Ngizona amagama abasibiza ngathi wasebenzanika. Yabona kusemagama kanjalo. So manje ufika kuthini? Ashaye umculo ozolelwa umuntu omdala nomncane from ngasekhaya. Shiya abantu bakude kunathi. Lento ayiqale ngasekhaya ukuthi abantu bayosupporta nomculo wenu ukuthi uyakha noma uyabhidlila.
All right.
Lento vusilele lapho umculo kumele ukwakhe emulalele. Umuntu mawulalele ungambhidlizi, ungamphula umona.
Exactly.
Ephukile emoyeni, awuzange uthi umculo wakho ufike umlungisi. Nokuthi awumlungisi, awumjabulise lo umculo wakho. Aphume lowo mo. Kuse lo moment asobhekene nalo lo sikhathi
yabo.
Yeah. That's why mina abathethwa besingenza igqomo yonke into ngoba manje umculo angifuni ukuyilimisa. Manje ngifike kude sinye manje so azi ukuthi emjizenzi ngali vese.
Mhm.
Ado maskani. Yabo nje izolo mina ngilalile. Yabo nje fika last sikhathi sihlala.
Yo.
Na pushuna maskani bese umfazi ogcwele. Amazi ngokugcwele iphosa sembumbulo ewe
yeah
insizwa ke masikhuluma ke into zomfazi ogcwele khuluma ke insizwa sembumbulo
alright yeah sesishaya isikhathi ke manje siyafisa ukuthi sigathi igaqhubeka
kodwa ngikhathele nje kokunye so abantu ngicela bazi ukuthi izinto evisi engikwazi ukuzenza iningi so umuntu ofuna usipana nami
ngiyenza
izinto eziningi so ufuna ukusuka mhlawumbe akawe imoto ungafika esipanini eThekwini uzothisela isikhasayini eDurban South Beach ukuthi ufuna umculo wakho kusize ngawo noma ufuna sisebenzisa mhlawumbe ngomculo angifuni mhlawumbe ukuthi ufike efolweni ungazi urekhoda la ukwazi ukuthi urekhode khona ungazi usithumelele mhlawumbe sibone ukuthi simisa kanjani simisana kanjani and mina bese angiyicontent creator ngiyashusa ngefoni yami ngiyicreatele but lokho sekwenza ukuthi ngifike kwelinye izinto yabo yonke into engiyenzayo mina social media ngiyazenzela ngiyenzela umuntu yabo
yeah
so plus ngiyenza ilokhuzana bese manje imodeling
ngiyanda
FCB model ile eThekwini so ibona laba abangifaka umkhokha abantu bathi lo muntu ofana kanje anomkhululi kwenze njani
ibona
abangifaka umkhokha laba so angifuni ukukhuluma kakhulu ngomkhokha because khona abasemakhaya bafuna ukwazi ukuthi uvela nini lo mjida futhi laphana
anytime soon okay tell us if someone wants to get in touch with you bakuthola kanjani
mina kulula kakhulu nje ngithola nje ngisebenza nje mina khulukazi igama lami nesibongo
yeah
so ku Facebook ngu MGZ page lam MGZ 18 ku Facebook but i personal account mina ngiphusha cool bese aba personal account
Yeah.
Because I'm full of hide to go to Uber.
So,
over my mind, I'm a personal account, I'm on TikTok and Facebook, which are specific goals. I want you, Musa is a specific goals. Gang Wang told. Musa, MGZ, the Mars, the Moonlights, gang, I come with this Moonlights.
Yeah.
Gang, I born in travel.
Ngiyongambona umkhulu leqhamuka.
Ngiyabona umkhulu. Yabona azi ukuthi engizilapha akomkhokha abathi umkhulu lwamaJudea.
Yeah.
Emina ngithi abesu akomkhulu lwamaghost.
Isu! Ngeke le it is ever le. Oh wow.
Yeah, yeah, yeah. So,
alright. I think says kudile ngegate si funa ukuza says sizwe konke yonke into says sizwile okunye nokunye sizokuthola as time goes on about in life. So, says ivalake ilokhunjana ilokhunjana interview yethu. Now ngiyakuthatha ngikufaka ku spotlight ngingakuzwa ukukhala ngokuthi ena ngingakubuza imbuzo enzima warawara yonke into ekanjalo.
Yazi ukuthini phezulu. Azokutshena nje ukuthi nesibhekana nawe zamathi
yabo.
Yeah. Njengoba singawashaya futhi nama interview isikhathi esiningi. Imbuzo kumele siyilindele. Ayingathathi eminye imibuzo isibuze ngamanye amathi because leyo nto izosiqalele.
Yes, uqhekeko
into ka. Uqhekeko sithi kusiphana nabantu abaningi.
Kuyimanje
gaming so siyafisa ukuthi sibane nabantu abaningi like awu nje mina mesa manje ngikhamba ngisola specific number for the month
18
so if you change cool bahlahle izo usele izinga leli
mhm
umusic wethu twenzile bese akale vinyezi amandla esiwabona ukuthi akhona amandla so manje say thing if you change cool so yafika kuphala manje akho ale mlaza manje
yeah
because ashaya bese hiphop no shoni ni legqombe so le hiphop bese le mlaza le yosimamane
yeah
hiphop esiyenza leyana hayi manje siyenze kudala le hiphop siyenza nayo so ama la sound njengoba sebe indoshisa kanje bese gaming ngithandile mina simamane so na bese basibonela ama jits ngiyaphakamisa
the lobbies
ngiyaphakamisa
shout out to them okay now ngitsatha ngikubeka ku spotlight I just want to know from you ukuthena Mr. Moonlight he is in a relationship or not ithini indaba yakhe yomjolo noma abantu baqhubeke bafike kuma socials bezofaka ama CV ithini into yakhe
hey no mina futhi sazokuthi mina nginemama futhi nizongibulala i-colored liyagcola
lo shayi ubhaja lemqaleni any shout outs
yeah afesi ungitsi nje ashara so much long final studio asilalanga nalo mdida lo asilalanga naye so bese ukwazi ukuswa na melokushini ukuthi ngize naye la ukusaphosa nje mina afesi shout out so much usiphahlengwa
yeah
udrop ene EP bafesi lomdida if ungazi usiphahlengwa udrop EP imlebuka so uya yesiphodisela zonke le ingoma esiwenzizo uya umuntu osuke behind so that's why ngifuna umveze bantu nanga lo muntu oshaya nemculo omnandi kanje kanti usha umuntu oyithulelayo abantu abayibhekele phansi
exactly by the way shoot anytime soon sizoba naye la e studio ezositshena more about yena ne EP yakhe nomsebenza awenzayo
please ngiyafisa nje ukuthi obviously futhi I'm host and kuningi asekwenzile lo muntu usehambe amazwi awu 12 le Africa
oh wow lalela
yabo lokho nje ozithule othi sivale
lapho asivale lapho uyena oyobe seyichaza ngosuku ayofika ngalo la for now thank you so much for coming ukuthi ungihloniphe uze le studio uzositshena more about your music no music osazowenza khona music osazokhipha anytime soon ithini into
yeah face kwani ngoba emnandi shisa i-court
yeah tell us more
ngiyathatha futhi zo 3 ngifuna ukhipha ama single out 3 azolandelana
yeah
ukuthi nini order kulonyaka uzoyikhipha isingile e the moonlight le group engikuyona lethi the moonlight yona le siphusha kakhulu mina angiphusha kakhulu MGZ kakhulu
ngiphusha
i the moonlight i group engikuyona
mhm
ngiyibona le nto sikhona le power so lo group izodropa ingoma yayo ethi drive oyiphinde le ngoma umbuzo sithando sami i producer balo ngoma nangu lo mjiti ngihamba naye uyena sport producer lo isound esifike nayo bese Ebesu egemini abantu bayikhanda yabo leya ngoma leya mingabanga big phezu futhi kuba ifuthi ivara yikho ukuthinda
lalela we are looking forward kuleyo kulowo music lo we are looking forward. Thank you so much for coming. That was Mr. Moonlight. Uyatholakala konke ama social media platform. Ngabe ufuna ukolaborate naye, ngabe ufuna ukwenzani naye, uyamthola khona lapho.
This is an MUT Radio podcast.